trendybeats.com.
Intlonipho mahala, nenkani mahala, umuntu othola kufuna yona. Intlonipho mahala, nenkani mahala, umuntu othola kufuna yona. Intlonipho mahala kimi, nenkani mahala, umuntu othola kufuna yona. Intlonipho mahala, nenkani mahala, umuntu othola kufuna yona. Intlonipho mahala, nenkani mahala, umuntu othola kufuna yona. Intlonipho mahala, nenkani mahala, umuntu othola kufuna yona. Besuthola inhlonipho kohlwa, uma ufuna
inkanyezo.
Mfana ngikucela inkani, besuthola inhlonipho ngikucela, uma ufuna inkanyezo. Ngikucela inkani, besuthola inhlonipho. Besuthola inhlonipho ngikubone lapho, uma ufuna inkani. Mfana sovelele enkanini, iyona ocelile. Mfana ufuna inkani, mfana sovelele enkanini, ngoba iyona ocelile. Wena ufuna inkani, sovelele enkanini, sovelele enkani. Angithi wena ufuna inkani. Mfana sovelele enkanini, iyona ocelile. Mfana ufuna inkani, mfana sovelele enkanini, ngoba iyona ocelile. Wena ufuna inkani, sovelele enkanini, sovelele enkanini. Angithi wena ufuna inkani,
ufuna inkani.
More music on trendybeats.com.